Unaweza ukangoja asubuhi, ukamka asubuhi, na ukalala usiku usione asubuhi. Umeshinda mzima ukalala majeruhi. Hatuna garanti na kesho yetu,
kesho ni ya Mungu. 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 Kesho ni ya Mungu.
If you play for new day and you play for dough, when you play what you play, play for Kariako. Sad day, bad day, heavy day, you know. Bad news, shetani upo kazini, better know. Squeeze ato kitoka subwe nyumbani, kwenda mishe. Kurudi salama maskane, nesha kuwa mishe. Siasa za kutekana, tekana, hizo somishe. Dunia inacha barabara, Mungu simamishe. Nona tupo gizani, Mungu tupe ramani. Hofu imejenga wingu zito, imetanda angani. Stories za watoto kubakwa nazo tafarani. Chiza na chekesha kama ni mtoto wa jirani.
On my way,
on my way.
When I pray,
when I play.
Na mwomba Mungu yatapita one day.
Ah, stori za maraloni zinafurahisha sana mzee. Kiwa marem, so ndugu yako wa karibu aise.
Unaweza ukangoja asubuhi, ukamka asubuhi, na ukalala usiku usione asubuhi. Umeshinda mzima ukalala majeruhi. Hatuna garanti na kesho yetu man.
Kesho ni ya Mungu. 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 Kesho ni ya Mungu.
Napokea taarifa za habari toka kwa runinga. Gorofa imeanguka Kariakona na ndugu winga. Na hendo anechora lamane timu inaposhinda. Na hendo ananyosha kamba nyumbani inapopinda. Rest in peace maniga, umemaliza mwendo kaka. Uli play your figure, dunia sinipe mipaka. Watch I know maniga, ulifanyika kwa baraka. Ficha maumivu na mtegemea wapa hamasa.
On my way,
on my way.
When I pray,
when I play.
Na mwomba Mungu yatapita one day.
Ah, stories za maraloni zinafurahisha sana mzee. Kiwa marem, so ndugu yako wa karibu aise.
Unaweza ukangoja asubuhi, ukamka asubuhi, na ukalala usiku usione asubuhi. Umeshinda mzima ukalala majeruhi. Hatuna garanti na kesho yetu.